baje ku nkambi baragota hari gushira icyumweru n'iminsi kine baragota inkambi abasohokaga ibyo kurya ntibikinjira mu nkambi byinjiyemo byose n'ibisohotse bamenaga bimwe n'amata yinjira mu nkambi barayamenaga kuri uyu munsi rero saa cyenda niho twabonye abapolisi bagose inkambi bayinjiramo barasa abari barimo barahunga bakura imishwaro hari abo barashe twashize turi guhunga umubare ngungana iki ntabwo twabimenya gusa twagiye tubona hari abari kuvirirana amaraso aho twabashije tugasimbuka twiruka dukwira imishwaro twinjira mu giturage gusa ku misozi twari turiho tureba mu nkambi uko biri kugendera hari hakiri ku manywa twagiye kubona hari abo bafashe babazamura kuri polisi gusa abo bari bikingiranye mu mazu bagiye batera imigeri inzugi zigakuka bakinjiramo bakabavanamo babatwaye kuri polisi abandi bamanutse mu giturage bajya kwihisha aya masaha rero inkambi iri gukontororwa na polisi y'u Rwanda nta muturage uyirimo nanjye ubu ngubu tuvugana ntabwo ndi mu nkambi ndi hanze y'inkambi
abo uvuga batwawe na polisi ni abaki ni abantu bakuru ni abagabo ni abagore babajyanye bababwira iki
ni ingeri zose ntabwo tuzi icyo bababwiraga kuko tutari kumwe bafasha abasore abasaza abakecuru ngewe hari n'uwo bashyizemo umugozi ndi kureba umukecuru baramuhambira rwose amaboko inyuma mu mugongo bamutwara kuri polisi igihe twari turi kwirukana rimuciyeho ubwo tumanuka mu giturage rero ubu ngubu ubona turakihishe ntituzi ngo turasubira mu nkambi ryari twashwiragiye kandi iri gukontororwa n'abapolisi turi kubona ari amatoroshi gusa arimo
none abo bazirikaga se mbabarire kuguca mu ijambo abo bazirikaga bazirikiraga iki ni uko babaga banze kugenda hari ikintu wabimenyaho
icyo babazirikiraga babonaga ko babafashe bashobora kubacika bakabazirika bashaka kubatwara kuri polisi
umukecuru se yacika gute
nanjye ntabwo namenye impamvu baba bamuziritse muri ubwo buryo
uratubwira ko inkambi ubu ngubu yera nta mpunzi n'imwe ikirimo
rwose nta muntu urimo nanjye ubwanjye sindageramo urebye uburyo twavuyemo byari biteye ubwoba hari abantu baguye bihahamuka n'uyu munsi tutazi ngo ni bande gusa hari abo turi kumva bari kuboroga yabuze umuntu umubwira ngo humura aho yaguye akaba ari aho ngaho avuga ati ndapfuye nawe ubwo ukumva udashobora kujyayo ugiye kumureba mbese dufite umutekano muke tugize amahirwe twabona abadutabara kandi bazanye n'imodoka kugira ngo tuve hano muri iki gihugu no muri iyi nkambi tugataha iwacu rwose
wari uvuze ko abapolisi babateye hashize hafi y'ibyumweru bibiri muri ibyo byumweru bibiri nta kintu bigeze bababwira cyatumye babarasaho nk'uko ubivuga muri ayo masaha cyenda
bavugaga ko badashaka komite y'inkambi kugira ngo nibo batumye abantu bashaka gutaha iwabo muri bwa buryo twagarutsemo ariko nanone bakatubwira ko buri wese bashobora kumutoragura bakamufunga bavuga ko impunzi zose zifite ibyaha zumviye komite kandi mu by'ukuri impunzi zose zashakaga gutaha ngira nk'amakuru mwarayafashe murayazi
none ubwo hashize ibyo byumweru bibiri babagose icyo kibazo mwakigezeze kuri HCR ishami rya ONU rishinzwe impunzi mubabwira uko ikibazo gihagaze kugira ngo nabo babagire inama cyangwa se babarindire umutekano niba hari aho hari ugize atakayaho akawuhungabanya
uretse kubahamagara kuri telefone naho ubundi na HCR ntabwo yakinyiraga hano mu Rwanda yari yarabujijwe ko ngo nta mutekano urimo ariko ari uburyo bwo kugira ngo bazadukoreye igihe bakoze nta bafatanyabikorwa barimo
ngo nta mutekano urimo kuri wowe se kuri mu nkambi umazemo igihe iyo myaka yose watubwiye n'ubu ukaba wari urimo uretse wahavuye nyine ukaba uvuga ko wihisha ahantu uwo mutekano wowe urabona umutekano uhari cyangwa se hari nk'ababa bahungabanya umutekano aho ngaho mu nkambi
umutekano wari uhari ahubwo twabuzwaga n'inzego z'umutekano abapolisi bashaka kwinjira mu nkambi bashaka gutoragura abantu babafunga
hari ikindi wifuza kugeza ku batwumva muri uyu mwanya muri make cyane
icyo navuga ni ubutabazi bw'ibanze bwihuta cyane kugira ngo tuve muri iyi nkambi dutahe iwacu ari no muri iri joro twumvise hari megafone iri guhamagara ngo imodoka zaje twinjire mu modoka ntabwo twakwibuka matera turyamaho cyangwa se umusambi cyangwa se n'imyenda twambara aho buri wese ari mu gihuru yahita azakinjira mu modoka tugataha dufite ubwoba rwose nta mutekano dufite mwadufasha mukadukorera ubuvugizi imodoka zikaza zikadutwara dore ko twashatse kugenda n'amaguru bakaturasa kugerageza ariko kuri ubu ibyukuri mudufashe cyane mudukore ubuvugizi haza imodoka zidutwara zituvane hano muri inkambi
mugataha kandi icyo mwahunze se ubu cyararangiye
none se ko urabona aya masaha muri uyu mugina ndimo ko ntayuzi ngo ndaramuka cyangwa se biragenda gute kugira ngo nkomeze kuba muri uyu mugina nitwa n'impunzi ahubwo ko nuba mu mugina cyangwa se nkajya iwacu kuko hari abatuyeyo nitwa impunzi
yenda gushimiye cyane kuri aya makuru tugezezeho